penda penda kuzili kan penda chicks and penda tigers and penda his oh hip six sex is kiwa bam bam and penda he and penda that slow but and chop chop and penda he and penda that slow but and chop chop
ay kudade ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kudade ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala
cheki cheki mina we ha tuna do the math eh surrender take over jo angusha mabidha eh baby si ubendova kwanza venye inafa si ati na chocha mina penda hikifa ukidigi da digi da pale tu kwenye macho mina sikia sikia ni kama ni commando sai niko zone mamizinga ni za chrome manzi unanibamba mahari nitachukua loan na kulamba tu pahali pale sehemu fulani yani na utamwaga misi jui joni maji gani nikimaliza utasema Johnny nani daddy Harry Craze ule boyo machine nani
Anpenda penda kuzili kanpenda chicks Anpenda tigers Anpenda his oh hip six sex is kiwa bam bam Anpenda he anpenda that slow but yende chop chop Anpenda he anpenda that slow but yende chop
Ay ay kudade ay ina dudeda Ay ay nina gana mwa anamba nala Ay ay kudade ay ina dudeda Ay nina gana mwa anamba nala
Sana penda kuzienda 10 over 10 imijikenda Mzabibu ndo agenda Figa ni nane si utapenda
Chora saba
She's a bender
Sita sita
sita enda Na kupenda ni utakupenda Maraka tano utani nitenda For you nilia chama vela For you nilia chapa mela For you nilia chama kwela Uskini komboka itaya hela Ay, fitu ni tatu Ay, susikize msela Kuna ndovu, kuna matope Zikipatana ni natela
Anpenda penda kuzilika Anpenda chicks Anpenda tigers Anpenda his oh hip six Sex is kiwa bam bam Anpenda he Anpenda that slow but yende Chop chop anpenda he anpenda that slow but yende chop
ay ay kudade ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kudade ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala
anapenda bima yangu juu ya venye na kitoka niko hapa kaloleni tukomboka mka mejibeba independent na nafoka nafikia twende wapi mindio deresta na donga don dada wada na wadada hawezi ni compare na ma MC mafala kila flow na seti vitu deadly na sibala nkitokia na kapengwa na shanga haga ajab twende basi wapi tuku ni mekladi sana kona nani hizo nzabu nwasi basi nipe nafasi mkona horsepower farasi unataka twende wapi haya anzisha safari
anpenda penda kuzilika anpenda chicks anpenda tigers anpenda his oh hip six sex is kiwa bam bam anpenda he anpenda that slow but yende chop chop anpenda he anpenda that slow but yende chop chop
ay ay kudade ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kudade ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala